Yo, Sam C, are you kidding me?
Killing in a building, nikutafua, nikisafisha, virista, sufficient, kai bada, niko misa.
Yende sana chain, niko ma drinks, niko na zangu, nataka lipa bills. Fanya nime doze, nime open the die, depressed, stress, taki na zisho by most times. Kukuimbi yenga lullabies, still niko na bath, pote bisto na zilons, under 18, lifestyle ni ya 49. Zilostwe nikiona eri ni deny kata tenze. Ulikata sina weng weng sina kila day. Kunichoka ranga brain. Nilikuleta pizza pocha ukajam. Au kujua nilikuwa kwa jam. Zaki shebedu na shanga hizo ni gani. Na kuitabashu na kamu tutisa. Nge usuko na usura zinashtua. Pena umepura achako nitundura. All of a sudden nimekatik. Tuna much dikla na sija fit. Nipige basi na sija dish. All of a sudden, niko mating. All of a sudden, nimekatik. Tuna match dikla, nasija fit. Nipige pasi, nasija dish. All of a sudden, niko mating. Nilidhani empress, kumbe ni frog. Anadai matembe, akuje na dots. Na kuseti mbichwa ni kukuleka wepukulu. Jaba imekala, sunataka kushukisha mzigo. Na bado nasikia, sijafika toka wende. Ama ugule mateke, eti ni kusuka, lafu nilipendaki. Misi buda kukacheze na wazing. Neti zikishika na kuanga wazing. Nasikia uko lunch, na hata unoni. Ukishani, sirudi back. Mini kwa street, na pedo bike. Chuma ni ya mdosi. All of a sudden, weekend unipati. Siko free, bombo nafunga kolombo. Nikazurushe rasha, nunapendo na madenge. All of a sudden, nimekatik. Tuna match dikla, nasija fit. Nipige pasi, nasija dish. All of a sudden, niko mating. All of a sudden, nimekatik. Tuna match dikla, nasija fit. Nipige pasi, nasija dish. All of a sudden, niko mating.